Kristo aragarutse arivugira ukuri kwe. Ibaruwa ya gatatu, igice cya karindwi, kuva ku gika cy'ijana mirongo inani na rimwe kugeza ku cya magana abiri na gatatu. Ntiyazutse, yambukiranyije urupfu ari muzima. Aho nari ngejeje aho, numva ko ibyo nifuzaga kuvuga byose nkiri ku isi nari mbirangije, ko ibiganiro byanjye n'abantu byari byarahumuje. Icyo nifuzaga cyane kuruta ibindi kwari ukwiherera mu bucece, ngasanga amahoro n'ikiramiro mu isangano ryanjye na Data. Tuva muri cya cyumba twafunguriyemo twerekeza ku musozi w'imizeti, ariko isura y'abigishwa banjye yari iy'imitima irwana, ubwoba no gushidikanya. Abenshi muri bo baragenda basanga imiryango n'inshuti bari bagimbaza Pasika y'Abayahudi. Mu busitani hari urutare rudasanzwe rukoze nk'ubuvumo buto. Nakundaga kurwikingamo umuyaga, nuko ndahicara ndazirikana kandi ndasenga nshakisha inzira igana ubushyikirane buhimbaje nari narigeze kugeraho mu bihe byashize. Nari nzi ko nimbasha kwinjira mu busabane n'urukundo Data, ubwoba nari mfite bwajyaga kuyoyoka, maze ngasubirana ukwizera gusesuye kandi kuzuye amahoro. Uko numvaga ububasha bw'urukundo buntahamo bukigarurira ibona numvanya muntu ryanjye, niko imbaraga zo kwihanganira akari kantegereje zigarurira umutima wanjye. Nari bushobore guhama mu rukundo no kugaba urukundo kugeza ku ndunduro, kandi niko byagenze. Sindi bunagerageze gusubira mu buryo nabayeho urubanza rwanjye n'ibambwa, ibyo ntacyo byamara. Aho mfiriye ku musaraba, umwuka umaze kuva mu mubiri wari wishwe urubozo, nererezwa mu rumuri rutavugwa kandi rubengerana. Nari mbumbatiwe mu bushyuhe n'umunezero by'urukundo birenze ibyo nari narigeze menya mbere. Numvaga nsa n'ukikijwe n'ibisingizo n'icyizere gihamye cy'uko nari narakoze neza, ndi mu munezero wo gutwarwa n'ingufu sanzure zo gukomeza umurimo, ndi mu byishimo n'ubunyurwe birenze kure iby'ubuzima bwo ku isi buzapfa bugezeho. Nari ndi mu mibereho mishya kandi y'ubwiza butangaje, ariko simbure kururuka mu ibono numva ngo ngume hafi y'abo nari narasize inyuma. Mbasha kwiyereka abari bafite ubushobozi bwo kumbona. Cyakora inkuru ko ngo Tomasi yankoze mu bikomere iyo namateshwa. Intumwa zanjye ntabwo zari zizi ko nari narumvikanye mu ibanga na Yosefu wa Arimateya ngo nimara gupfa azatware umurambo wanjye awujyane mu mva ye bwite yari itarakoreshwa, awuhasigira imibavu mbere y'uko izuba rirenga nk'uko byagendaga mu muco. Nyuma bamaze guhumana, abantu bose bagihugiye mu mihango ya Sabato i Yerusalemu, afashijwe n'abagaragu be babiri b'inkoramutima bagenderaga ku mafarasi, akazafata umurambo wanjye nijoro mu ibanga ngo awujyane ku manywa, bakanyura mu tuyira tutamenyerewe agende yerekeza ku musozi wari hafi ya Nazareti mu Galileya. Iyo ngiyo abifashijwemo na bene wacu, aramutse akurikije neza uko nari namurangiye, yari kuhasanga isenga ritoya ryihishe najyaga kera nikingamo amahuhezi nkanahihisha rubanda igihe nari muto mbabaye kandi nigometse mpanganye n'isi yose. Yosefu ansezeranya ko iryo senga azaritahura agendeye ku ikarita nari namuhaye, maze akahansiga amaze kongera kunsiga imibavu, agahindira iryo senga akarumya kugira ngo harindwe ibyinjirizi. Aho niho umubiri wanjye waruhukiye, utagira ikiwuhungabanya. Byamvuzweho ko ngo umubiri wanjye wazutse mu bapfuye. Mbega iteshwa ryahimbwe na za gatekerezi zo ku isi zabuze uburyo bwumvikana bwo gusobanura urupfu rwanjye ku musaraba nk'umwangizi. None se kuki nari gukenera umubiri wo ku isi ngo nkomeze ubuzima mu rwego rukurikiyeho? Uwo mugani w'amanjwe wabashije ute gukomeza umutsi kugeza mu kinyejana cya 21 cyabaye igipimo cy'imyumvire mike y'abitwa abakirisitu kuba barakomeje kwemera buhumyi ihame nk'iryo kugeza magingo aya. Nimubyibazeho mwitonze. Nyuma yo kubohorwa umubiri wo ku isi no gusogongera ku munezero w'ikuzo ry'ihabu byo kwinjira mu rwego rwisumbuye rw'ibona numva mpuza hose, kuki nari gushaka kugaruka mu rwego rw'isi ngo nongere ninjire mu mubiri wanjye? Wari kumarira iki mu isi yanyu cyangwa mu yanjye? Mu gihe ingizi ifatika y'umubiri wanjye yashoboraga guhindurwa nk'umwuka igihe yabaga yanywanye mahwi n'ibona numva ry'urukundo Data nkiri ku isi, aho umubiri wanjye ntiwajyaga kuntera imbogamizi no kumbera inzitizi mu ngendo zanjye zari zigiye gukurikiraho mu bushorishori bw'ingoma z'umwuka. Ibintu bigaragara burya nta kindi biri cyo usibye ukwiyerekana kw'inkurikirane zihariye z'imivumero y'ibona numva zirema uburabagirane bw'imikungugu cyangwa utuvungukira tw'amashanyarazi bitanga ibisa n'ibintu bifashe. Buri ngizi igaragara ifite urukurikirane rw'imivumero ryayo bwite. Impinduka mu rugero rw'imivumero ibyara impinduka mu misusire y'ikintu. Uko imbaraga z'ibona numva zihinduka ni nako isura y'ikintu ihinduka. Nguko uko byanshobokeraga gukusanya no kugabanya inkurikirane zanjye z'ibona numva kugeza aho iforoma yanjye yashoboraga kubonwa n'ijisho ry'umuntu. Nashoboraga kugarukira intumwa zanjye zikambona, ni nako nabigenje. Narabakundaga bitambutse uko nari narigeze mbakunda mbere, kandi nabagombaga umunezero n'inkunga bingana uko nashoboraga kubibaha nyuma yo gupfa kwanjye. Si ibyo gusa, byari ngombwa ko nganisha ububasha bwanjye bwite muri gatekerezi zabo kugira ngo mbahe inkubito n'ubutwari byo gukomeza umurimo nari naratangiye. Nyamara ndagira ngo mbamenyeshe ko ibona numva ryihariye ryazamutse mu nkurikirane z'imivumero kugera ku marembo nyirizina y'urwego ruremye mpuza hose, rihinduka urumuri rwihariye ibona numva ryihariye ridakeneye umubiri wo kugaragarizamo no kunogerwa n'ibyo numva ry'ikuzo rishobora guhimbira mu bushorishori bw'ingoma z'umwuka. Ni imibereho ihanitse kandi ihimbaje itagira na kimwe mu bikenerwa ibyifuzo na mushyiguzi biranga abatarazamutse byuzuye hejuru kure yagiye babona. Igihe mukiri ku isi, gatekerezi zanyu zizirikwa mu ngeri zimwe na zimwe z'inkurikirane z'imivumero zifungiraniye mu mibiri igira ibikenerwa byayo bwite. Ibona numva ryanyu riramutse rirenze izo ngeri, kibabona yanyu nyasi yayoyoka. Igihe nari narafatiwe mu mubiri, nanjye ahanini nari mfungiraniye muri izo ngeri z'inkurikirane z'imivumero y'ibona numva. Byongeye kandi, impimbamashusho yanyu yonyine ntishobora kwigema aharenze ibyo mwabayemo mbere. Bityo mufungiraniye mu mpitagihe yanyu, mukaba ariyo muterera imbere mu nzagihe. Ariko buhoro buhoro muzayoborwa n'izo gatekerezi zishoboye kumva ku buryo zinjira mu nzego zisumbuye z'umwuka, bityo zigashobora kurenga imipaka yanyu y'ibona n'umva. Zizabasogongerera iyo mibereho y'agahebuzo n'iyo miterere y'ukuba irenze iyanyu bwite, noneho namwe ubwanyu mubashe kuyirarikira. Ni kuri ubwo buryo muzajya mbere ku mbariro cyangwa intambwe z'imikurire ya roho. Buri ntambwe ibazanira intumbero yisumbuye y'igishobora kugerwaho, maze muhereye kuri iyo ntumbero mukihinda intego. Mushingiye kuri iyo ntego itaretsa kubaba imbere, mugashishikarira kwiyuhagira ubwandu buhumanya bwa musiguzi hambira jugunya z'imibereho yanyu nyasi. Intambwe ku yindi mukarenga je babona yanyu. Iyo murenze je babona yanyu igapfa mwibona numva ryanyu, ubwo noneho muba bazima bikungahaye mwibona numva ry'urukundo Data, maze mugasanga ireme ry'ingoma y'ijuru mu buzima bwanyu muri mwe no mu bibakikije. Kugira ngo mbashoboze mwebwe gushyikira ubwo bushorishori bw'urukundo, ibyishimo, ubudahugana n'umunezero nabayeho, ndakora kandi mfira muri Palestina, akaba ari nayo mpamvu ngarutse ubu ngubu muri aya mabaruwa. Ntimuzatuma umurimo wanjye ubimfa busa bundi bwa kabiri. Uko muzagenda musoma izi nyandiko, mushakisha, muzirikana kandi musenga kugira ngo muhumekerwemo, muzageraho mwumve igisubizo cya Data. Kandi nimutega amatwi buri munsi mudahuga, muzumva ijwi rya Data. Iryo jwi riri kumwe namwe ubuziraherezo. Nimusenye ibihindizo byaremwe n'izima. Nimwikingure kugira ngo mwakire imbaraga, ububasha, icyongorero n'urukundo bivuka mu ibuno numva ry'urukundo Data. Musome musubira aya mabaruwa ku buryo ageraho abacengezwa mu ibuno numva ryanyu. Uko muzagenda mukora mutyo, muzaba mugana urumuri kandi murasiriza urumuri ku bandi. Bene urwo rumuri si urusanzwe nk'urumuri rw'amashanyarazi, ahubwo ni kamere nyirizina y'ibuno numva mpuza hose nabasobanuriye mu ibaruwa yanjye ya mbere. Bityo nimwakirana urumuri, muzakirana urukundo rutagira ikigombero. Muzashyigikirwa ugukura no kujya mbere kwa roho kwa buri kinyabuzima. Muzahangariza kuba ifunguro no kugaburira. Muzaharanira guteza imbere umutekano, gukizwa no kurera. Muzifuza gufasha abandi gushyiraho imbonezamubano n'amategeko byuje urukundo, bizatuma abantu bose babana mu mudendezo, bahiriwe kandi batunganiwe. Muzaba muri mu ngoma y'ijuru. Ariko nanone ntimwibeshye. Uko intambwe zizagenda ziterwa mu gutangariza aya mabaruwa isi yo hanze, hazabaho nanone kuvuguruza, gucira urubanza rubi, kuvuga ngo ni ibya shitani umushukanyi, neza neza nk'uko byagenze igihe nigishaga bwa mbere muri Palestine. Ntimucike intege, musenge kugira ngo mugire ubutwari. Abazakomeza umutsi kugeza ku ndunduro baziyegura, bacike imivurungano n'urugomo, maze bazaruhukire mu mahoro n'ibyishimo by'ingoma y'ijuru. Ni icyifuzo cyanjye Kristu kirusha ibindi imbaraga ko aya mabaruwa atangazwa vuba akagezwa ku bashaka ukuri. Nimushaka kugaragaza ko ibyo muvuga mwabikuye muri aya mabaruwa, muzajye mugaragaza isoko neza cyane mutya. Amabaruwa ya Kristu www.kristuy.co.za. Izina ry'igitabo Kristu aragarutse arivugira ukuri kwe.